zlatestmusic.com.
Sometimes imi chavana wena wena kono wena kinyi wena
ngani legend my music imaze wanimina again ngani legend my music imaze wanimina again Nekema artist ba fana vale pa keni fela wai Nekele cholo basi ba kulina na ingelela Ani katuela kulila paradia Musi vale libizo Ani katuela kulila paradia Musi ke mwali lipeli Ani katuela kulila paradia Musi vale libizo Ani katuela kulila paradia Musi ke mwali lipeli
Pangile, nizende nivawa mutwile Niti mavizo lupangile, nivawa vamuve mutwile Ziboi kuna zepala kuna nimina mwavona Zazi nikashwa muni upule muma manyando moni vitile Baba ni wile fachivi, baba ni lize mwarimba Baba ni wile fachivi, baba ni lize mwarimba Kana mukani upulanji
Nani legend pa music maze wanimina again Nani legend pa music maze wanimina again Nekema artist bafana valipa keni fela Nekele cholo basi bakulina na ingelela Ane katuela kulila paradia Musi vali libizo Ane katuela kulila paradia Musike mwali lipelile Ani katuwala kulila paradio Musi wali libizo Ani katuwala kulila paradio Musike mwali lipelile Nani legend ma muzika nitokwi mapepa laya Nekeli kubaza ziba na kwempa ba mampala Kubapala au wapala
Nisipo nisivu upondo kwa vatu Kakulizento kwa esizinzi mwa vatu Kukumbali pina ni opelezi vatu Respect kwa bani wana fa TV Wawaliza audio ni wabasa nizivi Buzo ikulifamu katoni upula Likachisali za zikapa kuninela pula na sabaku wabaka nilivala Baba kokotela senke kusinarivala Artisti ya kali keni fela Hakuna kufita na konina na mtali fela Bato kwilevu kitivao kima tali fela King Kasha igatia
Musiwale libizo Anikatuwala kulila paradio Musike mwali lifeli Anikatuwala kulila paradio Musiwale libizo Anikatuwala kulila paradio Musike mwali lifeli
Austin Mugumbuta Abwana Mubi King Zamari Brian Six Isaac Pace General Rossi King Bizo Aigati Mac Dizzo DJ Finish Boy Sejo Ramos Chinengu